meza yawe mana iratangaje.
Ujima urahu yakoze ku buzima bwe. Haleluya. Ndumva twaririmba na gato.
Saburi, saburi, saburi. Saburi, saburi, saburi. Si yabena safu. Nimba mutima. Aizange. Fitu buhamya. Saburi, 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 si avena safu, nimba mutima, aizange, fitu.
Zabari atuja dusoma muri bibiliya gusa dufite nizacu ariko mwigeze mumva tuzivuga se dufite ibintu byinshi imana yakoze kandi kirengeye ibindi byose nuko dukura mu rupfa twinjiza mu bugingo ibindi byose ni yamigisha mujya mubona ajya twungukira umunsi ku wundi izo ni zaburi yeme
nahoraga njya kuvuga nshimye haleluya